dajimsafi.com.
Sijakamilika bado, natamani kuwa vile, lakini naishia kuwa hivi. Nimekaa kikao na hivi, namweleza niwe vile, lakini hivi hataki niwe vile. Oh, sija kamilika bado, sorry. Najitahidi na itaji muda. Sija kamilika bado, sorry. Nikiwana makundi mama mabaya, najikuta nimekukosa mama, sorry. Nikipata hasira na stressi baba, najikuta nimekosa tena, sorry. Yani mwenzako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inakwenda garesi, najikuta nimekosa sorry. Zako mi, sometimes mi, akili yangu mi, inapataga angry, najikuta nimekosa sorry. Sijakamilika bado, natamani kuwa vile, lakini naishia kuwa hivi. Ona nimejaribu, nimekaa kikao na hivi, namweleza niwe vile, lakini hivi hataki niwe vile. Hivyo wali wengu, sija kamilika bado, sorry. Najitahidi na itaji muda. Sija kamilika bado, sorry. Sorry, I'm sorry. No, I'm sorry.